inhlanhla zasemhlabeni,
inhlanhla zasemhlabeni
ziyajika ziba amabhada semhlabeni,
inhlanhla iphenduka amabhada.
Awungezi
emhlabeni,
inhlanhla zasemhlabeni
ish inhlanhla
sangajika ziba amabhada semhlabeni. Ngisawuthenga insaka ekuseni ngabo 9, ngasengishaya udaye ngathi sathi ngiyofuna K79. Mangifika ku-79 ubhalela amaline, ngathi hambani wangitshela ukuthi ubhala ingoma ye-homeline.
Ngavuka ngo-9 ngabhala amalines, kwashayisa umlisa kuhambani, anginawo udaye anginayo imali. Vele nganganani ngisanda xosha isibane, ngicabanga ukushaya ukhantshana, vele iyangikhokhela ikhaya.
Musa ukuba nenkani avule leli kani, ngoba unawo udaye awunayo imali, asambe soqalaza usibane.
Yazi ngobani vele sankoleti crown, angikhiye isicabha ngivala amakhethini, ngizobuya ngo-time.
Yazi ngibonani
gazile sikhwama sinani,
mhlawumbe sigcwele imali.
Nxa wena usimba njela upayi, yazi ngisolani
ngathi kade qhuma igani nanka ama-cartridge,
asivele sifokase kule mali.
Ngacosha ngemali ngaqalaza ngathi inhlanhla,
sabona ngenani sathandaza sathi inhlanhla,
ngabona ngezinja ukuthi sesigakwa amagxaxa,
kushayisa igebengu nazo zifuna lesamba.
Ngacosha ngemali ngaqalaza ngathi inhlanhla,
sabona ngenani sathandaza sathi inhlanhla,
ngabona ngezinja ukuthi sesigakwa amagxaxa,
kushayisa igebengu nazo zifuna lesamba.
Ngacosha ngemali ngaqalaza ngathi inhlanhla,
sabona ngenani sathandaza sathi inhlanhla,
ngabona ngezinja ukuthi sesigakwa amagxaxa,
kushayisa igebengu nazo zifuna lesamba.
Sacosha ngemali
sathola ngesamba,
safonela usibani
sachoma ngenani,
sahola ngenkani
saphuma ngojantshi,
sahamba ngemuva ukuze ungasibona umphakathi.
Savuka ekuseni sahlaphazisa abagcwala, sabizilenda amapaka, sathenga iplaki sayidala.
Sasuka lapho saqhakazisa sadlala, sayiqhakambisa sazwana sadalela namaphaka.
Hey, kusuka manje ngeke basibize ngencanga, bayazi imali sayiphatha yena sibhedelwa abafana.
Suka manje sibhema isigazula neganja, sogela naleli qabuki
hanginekigolindana. Hey, thatha izolo besishoda ngodayi, namhlanje banefundela ukuthi asibona businayi.
Hey, le mpatha soyithengelani isihayi, ngizeve icastle ngeke ithole i-hunters dry.
Hey, yazi gazile imali yabani, ngavuka ikandali mhlawumbe siphethe i-crown namavandali.
Hey, yazi leyo nto ingenzeka kanjani, kushutha ngangala nombali, ngabe usesilahlile umdali. Ngacosha ngemali ngaqalaza ngathi inhlanhla,
sabona ngenani sathandaza sathi inhlanhla,
ngabona ngezinja ukuthi sesigakwa amagxaxa,
kushayisa igebengu nazo zifuna lesamba.
Ngacosha ngemali ngaqalaza ngathi inhlanhla,
sabona ngenani sathandaza sathi inhlanhla,
ngabona ngezinja ukuthi sesigakwa amagxaxa,
kushayisa igebengu nazo zifuna lesamba.
Ngacosha ngemali ngaqalaza ngathi inhlanhla,
sabona ngenani sathandaza sathi inhlanhla,
ngabona ngezinja ukuthi sesigakwa amagxaxa,
kushayisa igebengu nazo zifuna lesamba.
Sesibambele ngapha.
Just do what they say, it's gonna be fine. We just need the key. Give him the key. It's gonna be fine.
It's gonna be fine. Shut it up. Shut it up.
Vula fanou.